Exclusive from ZHitsPromos.com.
Kupeza love molo saka ikona. Especially I'm a girl of amkona. Ikona kukwata namba ya kwa ex ove. Love yo kasanga kansh enda no munove. Ikona kumbelenga se mnove. Love kakula sapa femiza. Uli munandi batu wangala na ex wandi. Mawezi ya kufila mayo sauzande. Lili na folelo wambe kumposha. Nishikonse ukwelo tawunsosha. I invite for a date. Telo white savina wanove. Love kakukana na tisha wanove.
I'm going to go to the next. Mazeto panzaka bige pazai papano. Tima enda na mob ndiye chipangano. Suza chindama wakafikelo wanani pampamo. What the hell are you talking about? Bitu vili simple wambo luvya nyamao. Nalitumba ni 3P na Mr. How. So pomboloka yambo piamo right now. Landlord au na nipaya nkuku wambo pinda rent. Nere ni yapa maliro na faka na tent. Afunsa ndani we afanati imbo ya msmai. Na wagai wa sokolo katapusha pona chibrai.
We mwao mena kefu.
Haikona man.
Ubobu kubale kefu.
Haikona man.
Duwe mzanga batu peze kana ex.
Haikona man.
Nagupela kama mane nona thanks.
Haikona man.
Honi tumira pa Friday.
Haikona man.
Ati I miss you why you at.
Haikona man.
Gelo na meo bestie.
Haikona man.
Ise city my invera bestie.
Haikona man. Hey, haikona man.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.